java muminwe yenu pantu imwe sembweka
Sunday in Bandetina, in with them.